Sudema.
Levy
Elmazoo Empire.
Barua yangu sasa ikufikie. Umenilinda toka zama ikufikie. Akwako nimechizi. Nimechizi yeah. Wanasema siko fiti. Nimechizi yeah. Nakutazamia. Nakuangalia. Usiniwache baba. Usinitende baba. Usiniwache baba. Usinitende baba. Sambona nizigambe. Hewa nimepewa. Ni arabana. Sambona nizigambe. Na mbele zake sijuko sawa. Sambona nizigambe. Hewa nimepewa. Ni arabana. Sambona nizigambe. Na mbele zake sijuko sawa.
Baba nikumbushe. Nisize kupotea. Wema wako uje. Mibado nangojea. Yesu, Yesu, mwana wa Mungu. Yesu, Yesu, nina shukuru. Nisiwe kichwa ngumu. Ondoa utukutu. Nisiwe kichwa ngumu. Ondoa utukutu. Sambona nizigambe. Hewa nimepewa. Ni arabana. Sambona nizigambe. Na mbele zake situko sawa. Sambona nizigambe. Hewa nimepewa. Ni arabana. Sambona nizigambe. Na mbele zake situko sawa.
Jesus, you are the king. You are the king of the jungle.
Ni wewe minati. Minati my stronghold.
So every day I know go swear.
You show me the way.
So every day I know go swear.
You show me the way.
Sambona nizigambe. Hewa nimepewa. Arabana, sambona nizigambe. Na mbele zake situko sawa. Sambona nizigambe, gambe, gambe. Sambona nizigambe, gambe, gambe. Sambona nizigambe, gambe, gambe. Sambona nizigambe, gambe, gambe.
Elmasu Empire.
Levy Day.